Nasema panguza machozi yako, wacha kulia, sikia hii.
Usilie, usibabaike, mana Mola anakuona. Usilie, usibabaike, mana Mola anakuona.
Kila siku unawaza ufanye nini, hakuna. Haya maisha yanakutisha, ila wewe hujui ufanye nini. Usilie mama, mwite Mola, kwake yeye kila kitu yawezekana. Usilie we, usilie papa, mwite Mola atakusaidia.
Usilie, usibabaike, mana Mola anakuona. Usilie, usibabaike, mana Mola anakuona.
Tunakumbuka Mola alisema usitamani vya wenzako, kumaanisha alijua na najua pia wewe unahitaji. Piga magoti, inua mikono juu, angalia juu juu mbinguni, mwite Mola maana yeye anakuwaza hata kukana.
Usilie, usibabaike, mana Mola anakuona. Usilie, usibabaike, mana Mola anakuona.
Kilio mateso kuchekwa, bye bye. Kilio mateso kuchekwa, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.
Mana Mola anakuona.